twin boy.
Mog on the shacks, my baby. Now I talk
www.mdundo.com akichenge DJ Twin Boy. www.mdundo.com akichenge DJ Twin Boy.
Twin boy. Asamaywa, we kila kitu jambo, yonye kone. chama given the tight time magige rivas chonye nya tight tight poleni mahetas ogone time time jamani to relax na walo sema eti sitaenda mbali hapa ni wapi hapa ni wapi na walo sema eti sitapata mtu huyu ni nani huyu ni nani hey. Aleluya aleluya kwa nyolo ya chama aleluya aleluya nishapata wakwanu aleluya kwa nyolo ya chama aleluya nishapata wakwanu aleluya kwa nyolo ya chama aleluya nishapata wakwanu
chin 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 boy
Studio Chicken Mixing at Mixes and Active Gold Engineer www.mundo.com. Magi Chen DJ Twin Boy.
Dear Ed, Salamu Mama. Mini Coopers, Imiano Mama. Nalisho na visho chamune chamiona ni Anani bebisha kwa egula kwenye ni Tani kitisha napewa yote yote Wangu wa maisha kwa nge ya muine Na walo sema eti sitaenda mbali Hapa ni wapi, hapa ni wapi Na walo sema eti sitapata mtu Huyu ni nani, huyu ni nani
Leba alikisha mbrasha mbrafa ya Antariba no no
Hallelujah Yo tengo en tu tema Hallelujah Kuyera ndembea kira tatachero no Dali maru te lolwa kimata nyoru chumba ola kwene keta lele tone moja ma chinko yetengi na gerin kutoma utie mama kwanyiti ne plasne agaseta kigeri Iruasa tu dia, ibat ko na manitre, ako se tagiri, kuromi se ni mama, ani chenga no chumba.
Senior Chicken Mixing at Mixes and Active Gold Engineer, www.mundo.com. Agi Chen DJ Twin.
I love you. Otomine, never let me down, my queen. I love you. Otomine, never let me down, my queen. Otomala kwano torise, otomala please. Kario, ubo tosawari tamna robe timbuwa. Kingete iwe. Kinjo enda tu sentu. Betu sentu tagemi.
Yeah, yeah.
I go on a 2.4. I get the moon, I'm
mune kimi kwani gatanga ndafi
my one and only enda parana jombi negiri maza egenda golichindumbulu korari pemde tenga nige bono my mom miss me jaza se imutanda ya so what I want giora enda mumika pindire waingilo yoni parana jombi korari pemde tenga nige bono my mom miss me jaza se imutanda ya so what I want giora enda mumira pindire
DJ Twin Boy,
I like it.
Magibu tuane wenga na unemoni Muratia mauti nenga kutu tunate Manoru inge moe wenga kutu toge Kudola na mihichi Wake up, wake up, wake up
Twin Boy.
Twin Boy.
I like it.